This is an MUT Radio podcast.
Ne uMr. Masango ke sobe sikhuluma naye uma sikhuluma and sikhuluma ngani konje namhlanje sobe sikutshena ukuthi na sikhuluma ngani uma sikhuluma ngubani ngo Mr. Masango masithi let's get farming with Mr. Khulekani Masango.
Let's get farming on the Farmer's Corner with Khulekani Masango.
Mr. Khulekani Masango is a visionary leader and the CEO of Masango Agri Services and Farming with a passion for agriculture and a commitment to empowering the youth in South Africa. Mr. Masango is a driving force in agricultural industry. Umuntu omkhulu lo esikhuluma naye, ladies and gentlemen, his innovative approach and dedication to sustainable farming practices have made him a respected figure with community yehlanganani media show abantu abaningi hlezi bengibuza ukuthi no Mr. Masango. Today on the Farmer's Corner, we are honored to have Mr. Masango to share his insight now in the role of youth in farming khona la e South Africa. Mr. Masango.
Mr. Unjan.
Sikhona fethu kunjani?
Ngiyaphila fethu.
Right, today we're speaking about the youth in agriculture or the youth in farming in South Africa. What do you have to say kulesi hloko sethu sanamhlanje before we get to the questions?
Yeah, ish fethu. Yeah, yona itopic yona ngomthetho ebalekile, but engikholwa ukuthi asikhulumi ngayo ngokwanele.
Yeah.
Ukutheni youth ingena kanjani agriculture, ikhona yini uma ingekho sifaka kanjani kwiagriculture?
Yeah. So, do you think ukuthena we have enough young farmers in South Africa? Mr. Masango?
Yebo.
Do you think we still have like, or we have enough farmers, young farmers in South Africa?
Ish. I'm going to see we have enough.
I think we are having network issues with Mr. Masango. Mr. Masango, you're breaking this side and we can't carry on. We need the conversation here to yanamhlanje ukuthi na ihambe kahle. So we're speaking to Mr. Masango, the CEO of iMasango Agri Services and Farming. We're speaking about the young farmers in South Africa. Mr. Masango, can you hear me? All right, do we have like enough young farmers in South Africa?
I think that's true.
Yes.
Yeah, Mr. Masango, hello.
Yebo.
Ngithi ngicela ukubuza la ukuthi yindaba singabi now ama young farmers khona la eNingizimu Africa nje amaningi abantu sithi iyouth la abadominate hlapa dominate iyouth kumkhakha wezolimo. Ungaba yini imbangela hlapa ukuthi cha bangabukhona?
Oh, okay. Engicabanga ukuthi iyona inkinga enkulu esibhekene nayo eyenza ukuthi mhlawumbe sibe nawo ama farmers abancane abaningi. Education system yethu sina fundela ukuthi sibe lento esifundele, asifundele ukuthi sione lento esifundele. Angazi noma uyangizwa, let's say njoba mina kade ngeze agriculture esikoleni, into engiyifuna kakhulu ukuthi kuphuma ama post ku government or kuphuma ama post emaplazini webhayihla ngihamba khona ngoba yi-farm manager khona.
Yeah,
so ngile nto mina engiyifundelile, but ngiyahluleka mina ukuthi okay sengiyifundile bese ngiyazi kutshalwa kanjani and everything. Why mina-ke as omusha senesikhathi futhi ngisemqonda ama usefresh ngisakwazi ukunendlela ezintsha zokuthi ngitshale mina ngingavuli i-farm lami, ngingasitshaleli mina i-farm lami. Omunye umuntu, abantu abaningi especially engingakhuluma nabo, will tell about i-funding ukuthi ishu government uzosifunda yini, ugovernment ukufunda uma wenze njani yabo. So mina mawaqala ukukhuluma into abagovernment nefunding, ngiyaphuma kuyo yabo, because angiboni ukuthi sizobe sizosebenza kahle, because from there usuke usushift blame uyisa komunye umuntu. Awufuni ukuthi mina ngoba lento ngiyifundile ngiyayazi, let me do it, let me build from scratch. Ngingaqala ngisho maqabisha hotel.
Yeah,
after months kwavuna ngiwadayise ngiphinde ngitshala manje 100. So abantu abaningi education system ethatha ukuthi
yeah
ngaba ngasifisa ukuthi ngiyabasola kancane because ngithanda ukutshala ekhaya.
Mm.
Kwathi uma ubetshalela ukuthi afundise thina.
Yeah.
Thina mase sifundile mase sihamba sosebenza ubuya siphumuza bese yayeke ukutshala. Futhi sina fundela ukuthi sambe sosebenza buye siyekise yena ukutshala ekubeni befanele ngomthetho kube yena etshala sibone ukuthi ngoba okay ngoba yena etshala sikhula futhi kuyaphileka ngokutshala indaba othina singayikufundela ukuthi ubuye sikhulise nebhes lokutshala umphiliye omunye umuntu
ekwenza. Okay, network is not very good today, Mr. Yeah. Masango. Yeah, network is very bad today, but we did get a good tena. Yini ayenza aba farmers engabi khona ama young farmers la e South Africa. Washi kutena tina sifundela ukutena siyoqashwa singayiqaleli into yethu. So what should be done now to introduce more young farmers kwe farming khona la e South Africa?
Yeah, I think njengoba siyenzile ukuba namashows afana nalawa.
Yeah.
About farming. More we talk about it, the more abantu kuzongena imali kubona. Bezobona ukuthi sikhona siyakwenza that the from thing we are still trying to make it work. So it's possible akhona ama-farmers amancane siyawabona ku social media happen akwenzayo asekwazi ukugenerate e close to a million per year.
Yeah.
Khomba ukuthi ife khona umunye umuntu okwenzayo nawe usangakwenza futhi and also asingafundini ukuthi uma sifuna ukuqashwa asikhethe thina ba nokho futhi asiyekeni ukusola government asiyekeni ukusukuthe government government ngokwa akangkoloti man
yeah
akangkoloti lutho but kuze ngiyalithola uxhaso ku government se bonus for me yourself but ahlaya phansi ngelinde ukuthi uzongifunda government can never fund an idea
yeah
engakazi engasukile phansi so into ebalekile ukuthi sina ukuthi sokhefa sifane thina phansi ungafesa
mm Mr. Masango, can you move a bit maybe la omikhona ngoba siyanqamukelana kwangempela o kwangempela nje. Can you move maybe a bit kuze sizokwazi ukukuthola kahle?
Asengimuvile njani manje?
All right, no, siyakuzwa ke manje.
Oh Mr. Masango, ngicela ukubuza la ukuthi mhlambe njengoba sikhula nje si ekwazi uNatal nje siyawuthanda nje umkhakha wezolimo kakhulu futhi ke se amathuba omsebenzi mancane futhi nabantu abasha abawuthanda umkhakha wezolimo nabahlele ekhaya nje manje abalalele abafisayo ukwengena emkhakheni wezolimo bangahamba ngayiphi route ukuze bafike la khona uMr. Khulekani Masango CEO ya kwa Masango Agriculture Service and Farming angenza kanjani ngempela usiphala lohlele ekhaya.
Oh okay, hayi kulula kakhulu kulula kuzo mona unomhlaba nje noma ngathiwa umhlaba omncane kangakanani
yeah
uyakwazi ukuqala ukutshala mina uma ngakutshela iqiniso kwakubekwe idea ebenginayo ngisesikoleni and then when I registered my business benginalutho cabanga I register nje okuregistreni kwami ila ngabona ukuthi okay sengiqalile shothi manje kumele ngikwenze kufuna ngiphile ngiqhubeke nempilo so ukuqala you must decide first ukuthi uyafuna ukuyenza le nto le. Also have decided. Wenza. Write a plan phansi, ulandele iplan yakho. And keep on checking the progress.
Yeah.
Ukuthi okay, bengithe ngizokwenza ukuthi sengikwenze, uma ngakwenzanga, unaka elibi, yabo?
Mm, yeah. All right. Sikhuluma no Mr. Masango on the Farmers Corner with Mr. Khulekani wa Masango. Speaking about the youth in farming in South Africa, sibheka ukuthi na how do we actually shape the future of farming in South Africa? Mr. Masango go ukhona ukuzosisiza ngalokho. Mr. Masango, because you are somebody osekhona kulomkhakha, what could be now the advice ongayinika especially laba baqalayo, yabona baqalayo bengaqedi because nabo bona ukuthi yazokuthini maybe there is no future, there is no life kule nto ye farming.
So angazange ngizwa kahle sikhuluma ngomuntu oqalayo but ungaqhubekeki.
Yes, uyaqala kodwa ayakaqhubekeki ngoba uyabona ukuthi yazokuthini ngibhekene nomzima nangithola ifunding whatsoever. Siyabona so, yazokuthini let me just give up.
Oh ungakudoki giving up is not an option.
Mm.
And futhi akusoze kwaye option.
Yeah.
Ukuthi if ungena kwi business mina chote ngiqale ngatshela ukuthi ngizofaka abantu basekhaya.
Yeah.
And then ngakhuluma nomunye umphethu who is my mentor.
Yeah.
Ngasethi ungabafaka abantu bakini but bafake only if be qualified noma kubafanele ukuthi babe khona in your business.
Yeah.
So please ukuthi partners ngisho ngathiwa nenzanga agriculture nonke omunye wenza accounting omunye wenza marketing so ukuhlanganisa ama skills wenu kuzokwenza ukuthi into enzayo ikuzoba phambili because ungenza ukuthi mhlawumbe wena ukwena mukhathala oka marketing uzothi no
yeah.
Try this
yeah
kanjani
nice
zama ukuthi uthole ama partners ahluke and ukhulume nabantu uma ke sinifuna ukufunda futhi singakuyeki angisho ukuthi mawufunda
books
ukukhulisa ulwazi lakho financial books ukukhulisa ulwazi lokho lezemali because ngempela umqondo ufuna uhlezi ukukhula muzovela uhlale nje ungabusafunda next akwazi ukuphatha imali yabo uhamba ukhathale so asikhuliseni ulwazi sifundeni and get partners
yeah
sisebenzise phambili.
Thank you so much, Mr. Masango, for your time. Please share the social media pages ukuthi nabantu abaningi bakuthola kanjani because they do want to connect with you.
Oh, okay. Facebook, mina my personal account Ukhulekani Masango, and then my business page is Masango Agri Services and Farming.
Thank you so much, Mr. Masango. Sikufisela Easter week ephephile. All the best.
This is an MUT Radio podcast.